Nishike kiuno, nitalegea kwa manufa, we wanifa kitambo, niliona jambo, niambie je utanipenda, penzi kichuna wanitembeza, usiniwache mimi nitalia, wanifanya shy, do you realize, nikikuona waniamusha, adabu zangu nazipoteza. Sasa wani dara dara wani chizisha wataka kunipenda take it easy watch me do this so very sexy iron pretty girl kutoka Uganda nakchemsha nina mada unaniona na kuchombeza wanifanya shy do you realize nipe chako we wangu we tease me baby baby nipe chako wangu we tease me baby
Take it to me, it's alright.